asibuyele emasisweni ngqonqozani bafana singene nangoke ethini umculo esakhula ngawo umculo ongadlula ongaphuphi noma sesafa kuyoba yiwona oyosikhulisela iy'ngane zobaba iy'nsizwa zidlala wona lo mculo makuvakashe iy'ntombi waqoqe wonke amaphoyinti ey'ntombini sakhula ngawo lo mculo osomatekisi bewudlala emarenki sivuma ingoma sibheke emakhaya umshayeli ehambe ephulula umkhaba sidabukela abasibize ngamaqaba ngoba umculo wakithi iwona ohlanganisa iy'nhlanga no-Ray Phiri babenqamula amazwe bencinza isiginci ey'ntabeni zokhahlamba wawukuphi wena ubhodloza nzimande dlala okokuqala uphuze ekhemisi nokhethane kwanyakaza umhlaba ngesixaxambitshi abangani bangakushiya ney'hlobo zingahamba kodwa umculo uyohlezi una ujule ngemicabango uwedwa ziyoqhamuka iy'mpendulo Nelson Mandela uyishilo le ndaba wathi into eyayibanikeza ithemba besetilongweni kwakukulalela abaphimbo oMiriam Makeba Brenda Fassie Hugh Masikela eZimbabwe bakhala iy'nyembezi Oliver Mtukudzi Culinaria eSouth Africa kwakugobhoza igazi kufabadu Enoch Sontonga waqopha i-national anthem ethi Nkosi sikelele i-Africa izwa imithandazo yethu babefile abantu abanye bedukile nanamhlanje khona abangatholakalanga umculo wakithi wasinikeza ithemba nesibindi sokuba noma kunje ngolunye usuku kuzokhanya nomnotho uyophathwa abantu bebali elintsundu nakuba imuva lethu lilibi ngenxa yamabhokisi asemhlabathini kodwa siqunga isibindi sidla imhlathi sibambane sibheke phambili uShaka Zulu nebutho lakhe wegijima kuzona lezi ntaba becula amahubo okukhona osonkondlo belwela umhlaba owawudliwa amanye amakhosi uma licula umculo wakithi orobhi imalinga bayonyakaza emathuneni osifiso oncwane bayojabula bathokoze bonke nabo Lucky Dube asiwubambe lo mculo wakithi ngoba iwona kuphela esinawo njengey'ntuthane sonke siyovune sikuqalile nesikutshalile lapho ukhona nawe khulisana iy'ngane zenu ngomculo wasekhaya niyifundise nangamasiko kwaze kwamnandike nokuba lapha nam nginathulela nangu umusa qhakaza ndodana yasemzansi usibo the poet